akaimba kansiwa kabande kansiwa kibuno bubaka bunsiwa bubande bunsiwa buli eyaliko omwavu vayo julire vayo julire we eyaliko omunaku vayo tende abanaku bagume oboli n'omwami vayo tende vayo tende yatambuza ekigere vayo julire vayo julire yalwala n'okomayo vayo tende kasitani kaswale tibatu kasuka kulalira naye twajja na Katonda batuzaala ng'ensobi naye twafuuka ensonga batukolimira kufiirayo naye yeebazibwe katinda kamate tosirikira bujulizi awo awo vayo julire tosirikira bujulizi enti nakamate tosirikira bujulizi vayo julire enti tosirikira bujulizi buli eyalumwa kunvunza vayo julire vayo julire eyasulako ebweru vayo tende abanaku bambogo manye ebikokoma vayo tende wewe bamenya omutima vayo tende vayo tende buli eyasulako ebweru vayo julire kasitani kaswale sabisubira mukama byokola sabisubira mukama webale sabisubira mukama byokola sabisubira mukama webale tinda kamate tosirikira bujulizi awo awo vayo julire nti tosirikira bujulizi awo tinda kamate tosirikira bujulizi awo vayo julire tosirikira bujulizi tibatu kasuka kulalira naye twajja na Katonda batuzaala ng'ensobi naye twafuuka ensonga batukolimira kufiirayo naye yeebazibwe Katonda nze saabisuubira mukama byokola saabisuubira mukama weebale www.mp3ugandanmusic.com